con sagale americate, sagale in America se cantana fanno romo, amma del cabera. Arka fune da wattota fi daggefatota sagale America baganagata tani sagale in America sagantana fanno romo radio ni da fi televisioni dan magala Washington DC ra kanesni de barso qopi guya harra kitata guran ala kuda fur barakuma lama di dami sadi akala kopsa Ethiopia timo guran ala torba barakuma lama fur kuda shani qabate ciwa iya de jira kanesim kesum mesu ambafqadu muradati qopi Kenya harra kitati oduwan wa e ibsa dubbiman ministera imma ala United States imma Ethiopia rad dubbatan Wae bala honge kibba Ethiopia ke sakti muda te duduti wae namo tannanu amara irra gara finfinneti imalanu kani ufkesa kabu kabna gabasa wae arara nanu oromia ke sakti tasifamu kaburratisi kopae kabna amatumurake sangantage nyati nuwajinu turas ninjenya odutu dursa jal kabu odutu sindabarsa.
Dubima ministry imala United States Ned Price hala yero amma Ethiopia keessa keessuma hala waldan orthodoxy Ethiopia keessa tarakko umam ilalchisudan gafitu ta odu braadiyatef debi kennanin adem sol waransa biyetti dabuf raga medaran cimsuf hojeta jirragaru daran sabatinsaf ummata Ethiopia afnageenya sadarka olana akajiratu gochuftat tafanna jedan nuti michota ummata Ethiopia ti nuti michota motumma Ethiopia ti kajedan Ned Price hawasa biyetti dimmi ilalatu mara wajin hojeta jirrajedan nuti dimma tigray ilalchise milkayna argame qofawtuntan gabasale sabatinsa kutale biyetti kabro ilalchise jirurratille nufulle fanna jedan fakenyaf dimma romea dubbanne jirra jedaniru dimma kabro kasun nidanda ama nuti motumma Ethiopia ummata shewolin michu ta ubarbanna sanas deggeru fuan dandenye maragona jedaniru price ittifufani kanuti beksisu feenu kana qofawtuntan cimne ratto jenna akkuma beekamu nuif michonni kenya gamta afrikaf kutumar ditikesa tatafi diplomasumma taasisnen jalqaba baati sadasa wogga darbe woli galte ragamen wal waransi abate jira jedaniru ho karrijiru tiqqachu sargineerra humnonni ertras etiopia gaddisani demu qubaqamna jedani jiran
nanno kibba Ethiopia keessa waggottan afur walitta ansuudhaani honge muudateeni keessuma zooni oomoo kibbaa keessatti lammiiwwan 1000 lakkaawamanu beelaa fi saaxilamuu isaaniitii fi deggersi namoomaa gahaanii akka isaan gahaa hin jirre dubbataniiru kana keessaa immoo gara zoonii oomoo daasanech mursii booditti baacaa fi orsiisee bultoonni aanaalee biroo keessa jiran hongee hamaadhaa fi saaxilamuu isaaniiti kan dubbatani gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos dhimma kana irratti qopheesse ammas tujubeetu suni dhiyeessa.
Hongee naannoo kibba Itoophiyaa mudateen jiraattonni naannoo sana deeggarsi namoomaa kan isaaniitti hanqatu ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bishaan dhugnuuf midhaan nyaannu hin qabnu ka jedhan jiraattonni kun sababa hongee kanaan namoonni miidhamuu isaanii dubbatanii gargaarsa namoomaa ga'aallee kan isaan hin dhaqqabne ta'uu dubbatanii jiran. Sababa hongee kanaan wal qabatee dhukkuba mudateen daa'imman lakkoofsi isaanii sirriitti hin beekamne du'uullee jiraattonni kun ibsaniiru. Qajeelfamni qonnaa godinichaallee lammiiwwan 1337 ta'an gargaarsa nyaataa kan hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsee jira. Hospitaalli Jinkaa gamasaan jeejiyaan daa'imman 40 ol mana yaalaa sana keessatti wal'aansa fayyaa argataa jiraachuu isaaniif kadu'an illee jiraachuu VOF ibseera. Komishinarri Komishina Bulchiinsa Sodaa Balaa naannoo kibbaa Gaantaa Gam'aa naannoo gammoojjii naannichaa keessatti hanqinni roobaa hamaa waan mudateef sanyii midhaaniirra miidhaa guddaan ga'uusaa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Naannoo sana keessaa lammiiwwan 3.4 million deeggarsa nyaataa kan isaan barbaachisu yoo ta'u kana keessaa lammiiwwan 2.4 million deeggarsi hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'u aangawoota naannoo maqaa dha'uudhaan kana dura gabaasuun keenya ni yaadatamaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Namoonni naannoo amaaraa irraa gara magaala finfinneetti imalaa turanii fi akka magaalicha hin seenne dhorkamani iyaalii torban tokko booda amma akka eeyyama argatanii ibsanii jiru. Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 80 fagaatee jiru shanoo irraa umnoottani nageenyaa jirani akka balaaleffatanii fi lammiilee namoottani waraqaa eenyummaa kan Finfinnee hin qabne akka sodaachisaa turani namoonni kunis ibsanii jiru. Naannoo magaalli shanoo naannoo Oromiyaa irraa naannoo Oromiyaa keessa akka jirtu Naakoor Malkaa gabaasee jira. Kanuma walqabsiisne oduu biraatiin gaazexeessaa lammii Somaalee tokko manni murtii kaleessa hidhaa nageenyaan walqabatee hidhaa ji'a lamaa ega itti murteessee booda saatii muraasa booddeemmoo akka gadhiifamu taasifameera. Dhaabbileen mirga namoomaa hidhamu gaazexeessoota kana balaaleffatanii jiru. Dabalata oduu kana tujubeetu harkaa qaba. Garasitti darbina.
Gaazexeessaan lammii Somaaleef barreessaan waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Abdallee Ahmed Muumin onkoloolessa waggaa darbee to'annaa jala kan oole kan mootummaan garee islaamummaa Al-Shabaabiif sabaahimaalee mootummaan garee islaamummaa Al-Shabaabiif lola oofu jedhu irratti tarkaanfii fudhachuusaa erga labsee booda. Manni murtichaa Muumin irratti hidhaa ji'a lamaatti mureera. Garuu haala nama ajaa'ibuun murtii sana booda hidhaadhaa gadhiisame. Muummiin akka jedhetti ennaa mana hidhaa giddugaleessa Somaaliyaatti geeffamu aangawoonni poolisii akka inni hidhamuuf tole hin jenne jechuudhaan tuwiitara isaa irratti barreessee jira. Gara waajjira kootii dhaqeen hojii koo guyyuu itti fufaa jedhe. Walabummaa pireesiif mirga namaa Somaaliyaa keessaafillee falmuu koo itti fufa jechuudhaan itti dabalee dubbateera. Haqa jal'isuu raawwatame jechuudhaan murtii kanarratti oliyyannaa dhiyeeffachuuf dhaadatee jira. Dhorataan waldichaa Mohaammed Ibraahim AFP'f ergaa barreeffamaa gabaabaa erganiin Muummiin har'a waaree booda hidhaadhaa gadhiisameera. Murtiin kennamuyyuu yeroo hidhaasaa fixeeraa jedhan. Murtii sana dura Amnestii Internaashinaal, Human Rights Watchiif Waaltaaleen Pireesii dabalatee yaada ofii bilisa ta'anii ibsuu mormuudhaan aangawoonni Somaaliyaa Muumminiin doorsisaa turan jechuudhaan himannaan sun akka hafu gaafataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ayyee hordoftoota keenya oduun akkanuma raawwata gara gabaasaalee keenya biraatti nu ceenu naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa giddaa ayyaanaatti rakkoo nageenyaatiin sodaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Sababa rakkoo nageenyaa kanaaniif abbootiin warraaqee isaanii irraa buqqaane 15,000 olii gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsanii jiru. Bulchiinsi aanichaas kanuma mirkaneesseera. Tsahaayi Daamtuu gabaasa kana harkaa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaatti jiraattonni aanaa giddaa ayyaanaa sababa rakkoo nageenyaatiin qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf sodaa nageenyaa akka qaban dubbatani. Rakkoo nageenyaa mudateen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Naqamtee fi magaalota ollaa adda addaa keessatti jiraachaa akka jiran jiraattonni kunneen himaniiru. Obbo Taaffasee Waltajjii jiraataa aanaa giddaa ayyaanaa kan ta'an rakkoo nageenyaa aanichaa akkanaan eerani.
Uummanni kun immoo kan inni bukkee mootummaan bakka itti deebisna deebi'aa jedhee keetti deebisee booddee raayyattisa biyyaa achirraa kaasee immoo humni hidhate immoo humni kuntaalee amaaraa sun magaala sana keessa jira akka jirutti jiraan guutummaa masaa marsee magaala sana. Deengadda gaafa 29 sana gaafa waraanni bahu immoo naannoo sanaan akka jirutti uummannis gadhiisa dhibee duukuma. Kanaaf uummanni keenya amma yaaddoo guddaa yaaddoo hamaa keessadha jira amma. Kanaan dura jalqaba salola dura buqqaanii turan amma deebi'aadanii deebisanii booddee immoo ammas deebisanii gaafa waraanni mootummaa keessa uummannis baqatee bahe. Maaliif humni hidhate humni amaaraa suni humna olii kan naannoo sana jiru meeshaa gurguddaadhaan kan inni jiru walakkaan hokkeerra walakkaan immoo akkamtiirra kan isaan jiran amanu kan nu gaafannu amma yoo hin dandeete daandii kana nuuf abansiisu uummanni gara keessaatti adeemsisa.
Namni biraan jiraataa aanaa giddaa ayyaanaa ta'uu isaan ibsan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan rakkoo nageenyaa mudateen gara ganda isaaniitti deebi'u akka hin dandeenyee fi haala rakkisaa keessa akka jiran himani.
Fadaadha waraanni sin deema raayyaa biyyameera amma kan jiru humna addaa muraasa duwwaatu jiraachi namni immoo yaa'a jarri ittiin dhuftee nooraanti jedhee sodaachaa uummanni nageenyi bu'eera jedheetu waraanni baay'ee bu'ee ture inni raayyaan biyyaas inni addaas baay'ee bu'ee ture amma immoo humna addaarraas hirrisanii fuudhanii. Raayyaa ittisa biyyaa immoo hunda isaatu kaafameera. Kanaaf uummanni immoo sodaatee fi achi bukkee karaa jedhame. Hanga yoo nama uummanni sodaatemaa laga keessa jira namni galeef hin jiru humni galeen namni keenya sodaarra jira alabaa rakkisaarra jira.
Bulchaan aanaa giddaa ayyaanaa obbo Ijjigoo Guddataa mootummaan nagaa buusuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru.
Amma
xiyyeeffannootti kenname hojii hojjetamuu jalqabeen amma tokko guutummaa guutuutti rakkoon furameeras jechuu barbaanne amma tokko wanti tasgabbaa'uudhaaf yaale jira. Waanaa keenyarra uummanni buqqa'ee bakka qubannaa iddoo tokkotti waliigala qophaa'ee fi miti qubatee kan inni jiru iddoo adda addaa uummatuma keessa bittinnaa'eeti magaalaa Ayyaanaa keessa bal'inaan kan inni jiraatu inni kaan gara magaalaa Naqqamteettis deemee kan achis jiraatu jira. Uummatuma keessa kan inni jiraatu buqqaatii Barreen Gaddaarraa kan deebee galee jira. Keessumaa kilaastera gammoojjii kan jirani. Garuu barannas warri buqqa'an immoo ammallee deebi'ee qe'ee isaaniitti galuudhaaf haalli nageenya addee sana jiru opereeshinii barbaada. Qaamni rakkoo uumee karaa kamiin iyyuu haa ta'uu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'ee to'atamuu qaba. Inni sun ammaa fi ittiin deemamne bal'inaan waan ta'eef qaamni yakka uumee lubbuu sajjeesee qabeenya saamee jedhamee fintaalessaa Amaaraa keessaas kilaastera baddaarraa immoo maqaa baa'uu saniitiin kallattii adda addaatiin kan socho'anii tarkaanfiin irratti fudhatamee amma uummata keessaa hin baane jarri kun waan ta'eef uummanni qe'ee isaatti galuu hin dandeenye.
Haalli nageenyaa guutummaan guutuutti tasgabbaa waan hin taaneef lammiilee qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisuuf rakkisaa ta'us bakka jiranitti gargaarsa namoomaa akka argatan gochuun barbaachisaadha jechuun deeggarsa amma namoota kanaaf taasisamaa jiru ilaalchuudhaan obbo Ijjiguun akkas jedhan.
Deebiillee kan agarsiisaa jiru yoo baay'ate gandaa tokko dooroo warraa kan jedhamu sabsii sassaabbachuudhaaf caasaan nageenyaas duukaarra ramadamee amma gara qe'ee isaaniitti deebi'anii sabsii sassaabbataa jiru. Kaan garuu buqqa'ee ma jiraachuudha magaalaa keessa. Buqqa'aan aanaa giddaa Ayyaanaa keessa jiru abbaa warraaf maatiidhaan naannoo nama 15,000 keessa kan inni jiru. Akka aanaa giddaa Ayyaanaatti rakkoon kun yeroo dheeraa fudhateera. Uummannis rakkoo kanaan karaa ta'iin sammuudhaan miidhameera. Dinagdeedhaan miidhameera. Hawaasummaadhaan illee miidhameeti jira. Rakkoo naannaa giddaa Ayyaanaa kan finxaaleeyyii Amaaraa qofatu hin taane waggaa dheeraadhaaf kan tapha kanas rakkise abaa'uu shaneenis akkuma kana rakkiseeti jira. Kanaafi olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhamu kun mootummaanis akkuma amma jalqabe xiyyeeffannoo guddaatti kennuudhaan nageenyi isaa mirkanaa'e innaan qe'ee isaatti deebi'uu barbaanna. Keessumaa uummanni kun immoo miidhamaadha. Hanaanaa giddaa Ayyaanaa qofatu hin taane aanaa kiiramuu laarree buqqa'ee ammallee magaalaa Ayyaanaa keessa kan jiru bal'aatu jira. Kanaaf deeggarsi namoomaa harka mootummaatiin qofa uummata kana koo kana keessaa baasuun hin danda'amu. Dhaabbileen arjoomtoota gara biraan illee uummata kana cinaa dhaabbachuutu irra jiraata.
Sababa nageenya dhabuu aanichaatiin lubbuun namoota hedduu darbuu, qabeenyi barbadaa'u, lammiilee hedduunis qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru jechuun kan ibsan bulchaan aanichaa. Namoonni gara dhibbaa ta'an seeraan to'atamanii qorannoon irratti gaggeeffamaa jira jechuun eeraniin. Namoonni to'ataman kun yakkoota raawwatamanii shakkamanii akka to'atamanis obbo Ijjiguun eeraniiru. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa giddaa Ayyaanaa fi Kiiramo keessatti haleellaa humnoota hidhateen raawwatameen lammiileen nagaa miidhamuun gabaafamaa tureera. Gargaarsa lammiilee buqqa'aniif qaqqabsiisuu ilaalchisuun buusa gonofaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin har'aaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee ammas achuma naannoo Oromiyaa keessa jirra godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Aannoo keessatti rakkina nageenyaa jiru fuula duratti akkaataa itti hiikamuu qabu irratti jiraattonni magaalichaa yaada isaanii kennanii jiru. Naakoor Malkaatuu mari'achiise ittaanis ni dhiyaata.
Dhabamuun nagaa naannoo kana keessatti maal fakkaata? Hangam uummata kana miidhe? Kan jedhu irratti kan marii gabaabaa taasisaa jirru kana keessaa ba'uuf maaltu godhamuu qaba? Abdii qabdu, sodaa yookaan immoo yaaddoo qabdu? Waan kanaaf waan jedhu kan waliin dubbannu. Waan marii kanaaf yoomaa taatanii iddoo kanatti argamtaniif isin galateeffachaa. Mee uummanni naannoo kanaa akkamiin waliin jiraata ture? Amma yaaddoo nageenyaa uumamuu kanaa wajjin wal qabatee maal keessa jirtu? Rakkoon kun akkamiin furamuu danda'a jettanii yaada dhiyeessuu dandeessu? Waan jedhus akkasuma itti dabaltanii naa kaastu bareeda bareedaanii. Isinirraan jalqaba.
Ashee ani yaada gabaabaan qaba. Muriyaanis ijoolleedha. Abbootiirraa garuu odeeffannoo gaafa furannu abbootii keenyarraa odeeffannoon nageenya ture. Kaleessee gadda Amaaraa Oromoon akka saba tokkotti walii wajjin jiraachaa ture. Walirraa fuudhee dashiirras minzees walii ta'eera. Garuu 2013 kaasee hanga 2015 kanatti xiqqoo ishee addaa garummaan sodaa wal sodaachuu dhumamee ture. Sunis rakkoo hawaasaatu hin ta'in rakkoo mootummaan haleellaa waa tokko tokko gaafa ka'u cimina tarkaanfii mataasaa fudhachuu dadhabuudhaan yookaan chilleessuudhaan rakkoon kun nurra ga'eera. Ammaan kanas uummanni Amaaraas Oromoos walii wajjin jiraachuuf fedha guddaa qaba
inshaalla sakkanaallo kaan bafit sinnanor abran basargum hone bemaninyawum bedikis andilaynu
kanandura gamachurattis cidarattis gaddarattis walintane jiraata turre haadu qufaatu gargarnu waasa turre muslimo warra amara foromo amma garu amara foromo adda baasu dhaafujjetame jira garunuti kanandura walfune walirraad alchine walinyanne jiraata turre garagarumma inqamnu amma garu sodarra kanke walirra abaqachun kunjira yaadorra kanke oromo namararra amara oromo ra fagaachun kunjira oromo famara kan gargarba sudande yabaw shaneeda oromo famari garu walin shanilo lajra walin doajra isano bolota kinya nutis obolota isaniti jechun dubatan
ani wananjedu dur samni amara fi samni oromo malinna kan jiraacha ture tokuma ni tinjiraacha ture wanan beku tokku samni amaraaf samni oromo walin minze taun walirra fudun walirra horun gaafa gadda gaafa ciya gaafa gammachu wajjin jiraacha turu sattambeka jaalala tokuma dinechu keru erga barakuma lamaaf koda sadi asitti tokuma saba amaraaf tokuma saba oromo gargar diigu kan barbaade garansani ku akka waldabu kan gode enyu abaawu shane
እሺ ወደ ሶደም ወልምጣ ሜገረ ከሰነት ይሟጭ
እሺ አመሰግናለሁ እኔ ዘሀገር ላይ ተኖር ወረኔ ላይ የ15 አመት ልጅ ሁኔ ነው ዘሀገር ላይ ተገባ
ገለቶማ አንስ የሮን ኦሮሚያ ድፉ ዳይሞ ጋ ቁሸኒ ቴን እጆልን ድሬ አንያ ማውሪን ኮጋ ጃታ ወጋ ፍርተሚሽን ኦል አስጅራን ኤራ ከነምብልቲ ሁንዴ ሲያስቲ ቀበኛ ከነኑረድ ኢማቲ ሆረድ ያማ ካከዩት ከነነርግ ያሱመት ኦሮሚያ ከሰሮን ጅራድ ኡመት ኦሮሞ ወሊን ወሊኛቹ ሆጀቹፊ ወለራይም ጊፈቹ መሌ ሆማን በክኑ ወንቲ አመኑት ሰይኔ ገርገኑ ፈጌሴ ኡመት ራሚቲ ነሞ ተረኮ ቅበን ብራመሌ ኦሮሞ ፈአማራ ወንተውልቲ ዱሄዱቱ ጅራ በተስካኑት ኮከይሰት መስኪደቱ ኮከይሰት ወሊን ረቢ ከደና አመንታዳ ወልቅበኔራ ወለራ ልጅኔር ሄዱን ከኝ ሚንጄ ወሊቲ ኦሶነ ሞኒ ጋሪንታኒ ገርገኑ ባሱዳፍ ያለኒ ለገርገሪን ባኑ ሐሊላ መደንገዳ ዮያደኒ ኦሶ ኦቦሎኒ ከኝ ኦሮሞታን መነሳኒ ከይሰኑ ዶክስኔ መነከኝ ሂነገርሲስኑ ጀደኒ ሂንዶክስኔ ነምኒ ዱለ ኮፕሲሳ ከንከነ ጫሉ ትሬ ኢሳንቱ ልቡ ከኝ በራሪ ጀቹን ዱበተን
ደነሞኒ ተውቶኩ አራራዮ ካወሊ መሪያቹ አከያደጋሪ ቲካሹ አከምትላልቱ ይስን ከን
ሞቱማን ነሞ ተረኮተ ከነ ኡመን የስጅሩ ኤኙ ፈይ አማራሞ ኦሮሞሞ እሰከም ጀዴ አዳምባሱ ደደቡዳን ሚዳ ጉርጉዳቱ ምራያ ሐረስ ሶዳኑን ይቀምኑ አኩመ ከለሴ እንገዳ ሞቱማን መሰልሴ ነው አገፈቻጅር ሐራዩዎቹ ገዲቡኤ ቃመ ኢምሳላለ ተወጅን ነመነጋ ያድ ገረነጋ ትፍዴ ጅራችሱ ከንደንደው ቀቡ ችሌሴ ገዲገዲ ሱዳን ኡመኒ ሶዳ ጉዳ ከሰገለ ይጅራ ሞቱማ በረረኮ እንጅራ ጀነቱን ያደላን
ስጋቴ አሁንም ተብረሰብ ላይ ስጋቴ ልኝ ይሄ ብረሰብ ታውሉት ምተው ብረሰብ ስጋቴ ከመንግስት ላይ ነው
አንዩ መተራ ያዶንገው ኡመት ኢሲዮ ጀደሚኑ መዲስ ሶዳንኮ ሞቱማ ይራቲ ሞቱማን ወንቶተ ሰልፒ ሰይላሉቱ ከነፊዴ ኦሶጅራኒ እንጅራኒ ጀዲ ኢሳኑ ለኮፕሳን ሸኒጅቻ ሙራሰጅቻ ኢሳን ጀባታሪመን ለሞትኒ ዱና ጄፎሙ ሶዳተኒ ወሪ ብሮአሞ ጃለተኒ ሚሴንሰይ ሳኒታን ሞቱማን ኩተኑ አንገን ቀምኒት ሲንስነ ጄስኑ ንትደበለም ዮጀደን ኦሮሞ ሚቲ አኑ አኑነን ሰይነ ዱጉመን ሲቲማ እትንደበለም ዮሞቱማን ነኖልችኔ ነመሉቡኮ በራሩ ብረሴኑን ቀባ እና ማለገልቻኒ ዱዋን ሶዳት ሞቱማን ኡመተወልቹፍ ጀቸ እንጅፈቴው ካን እንጅፈተሜ ወሊተራራሙ ቀባ ነምኒ እርገዱዬ ወደ ሰራሪዋን ኖልሌፍ ዮሎሌ እንጅፈቹ ደደብ ሞአሜራራሙ ቀባ ማሊፉ ኡመተይ ሳጄስሳ ማሊፍ ግጌስቶ ተይ ሳጄስሳ ማሊፍ ጫሳንሳ ከዲገሙ ታሲሳ ሃንገማልተው ቴግ ዋኒሳን ፍደን ጉቴፊ አራራሙ ቀባን ጀዳን ጀቹን ዱበተን
አከነም ትኩት አከያዱት አከን ዱበዱት ሄንጋይፈን አከኩ ያዱን ጅሩን ይኖይ ያዱን አን ኢሰዱሪ ጫላ ከንገቡዩ ሞቱማን ጅነረቱን ፈቱ ዮተ አማዩ ሻኔን ፍጥጥ አብዲ አና አብዲን ቀቦቹ ሞቱማ ዮሞ ጅነኖ ፍደተ ዮ ቀበዮኑ አገርሲሲ አብዲ ሞቱማ ካናራ ካናንጎዱ ዮተ የገሩ አብዲ ሞቱማ ካናራ አን ቀይከ ጉዳን ቀባቹ
መሬቶተ ኮንዱማ እዱን ገለተ ይፈደ መቃከብጀምቶ ተጠግ ይፈቶ ታፍዳው ተታቲኒ ነጋንዴ ቤጉያ ተቆሞ ከስማ ዲመነጋርት ዴብኔ መሪያና አብዲ ዘሩን ቀባ
አየ አማሲ ገረቆጲ አዳ ናኖድ ሞሮም ያላላቱ ረትጨ ነው ረኮን ነገኛ ኦሮሚያ ከየሰጅሩ ፉርማታ ካራናጋ አከ አርጋቱፊ ሐዋሳሌን ኦሮሞ ቢየ አላ ከየሰጅራኑፊ ዳበኒ ኦላ ጀዳሙ ጋፊ ዲየሰኒጅሩ ዲመከነረቲ ቃሚዮሌ አዳ አዳ ዲሚቺ ኢላላቱ አሶሲ ሱዳኒ ጃልነኒ ገመዳ ገባሳ ኢታኑ ቅንዴሲ ተጅርቲ ወሊና ጫቀሱ
ኦላፍ ዳይሬክተር ወሊ ገላ ከታን አድሴና ጅምጅሞ ዋይ ቀብዬ ጠላያ ኤርገሜ ጋፈጤ አከስናን ጀደን
ኦርሞን ጨራ ከነፍረቴቲኒ ነገዩ ቡሴ ኦርሞ ዳፊስ አከስማስ ቢዲ ኢትዮጵያ ቲጋ አፍሪካ ቲፊል ጋሪ ተአከን ጀዱ ቆቴ ቡለቱ ሀልክ ጉዳ ኡማኒ ሄሳቶ ረጉዳ ቆሶ ከነ ኢብራን ከነረት ካፈላጅራ ከናፊ ነገኒ ዱፉኒ ወር ለማኒ ቆፈቶ ሄንተኢን ኡመተ ኬሰትዩ አሞ ኡመተ ነጋይ ዱከነ ረከዱ አጅሩ ቀበኒ ሳሰ በማጅራ መንሳ ጉበታጅራ ሸመረን ጉዴ ለማጅርቲ ነምሲያን አልሂደኔ መንዳ ከሰት ይድራፈተማ ከጅሩ መንዳ ከሰት ዱኩባን አከማሌ የከማ ከከሰ ጅሩ ኦቶ ኮርቲንግ ጥይቶ ጭት ካፌ አክስመተ ሞከረሲያ አላ ከተኤ ተስነምነኩም ይሮንበር ባድ ሂደኔ ይሮንበር ባድ ከጥይፋማ ኩኒ ማርቲ ኡመተ ነጋረት ዲማጅ ወላና ብስማውሮ ሞከቡሰነ ከሰ ቀበይ ቀበቴ ዲሞት ወንተኤኒ ነመነጋ ከቁቴ ብላ ከበረታ ጅሩ ኡመተ ከነቱ ከፈልቲ ጉዳ ከፈላጅራ ከናሞ ዋንበሩዳኒ ኤሮሂዱ ቶርቤ ቶርቤ ረት ተበረሲኔ ከዲሽኑ ዋሚች ከነዩ ከንታ አጅሩፍ ሰገሌ ወረሰሊታኔት ሰገሌ ነምብራት መንታይን
ሞቱማ ፌደራል ኢትዮጵያ ትዋጅረ ኮሙኒኬሽኒፍ ዴታ ሚኒስትራ ከታን ኦቦ ከበደ ደሲሳ ዋይ መሪ ከራነጋ ከነጋ ፈተመኒ አከዝጀረን
ሎሊካሙ ቃምዚደት ከሚዩ ከራን ጋትን ካወይሳ ለፈካዬ ጋፊታ ሊፈጩ ቀባ ከንድር ሞቱማን ጀኖ ቀባ ይሰከናሱ ሞረድዴ ሞቱማን ጫታ ሞቱማትንት አቦቲ ገዳቴን ሃሎሊሲን ክቲን ተረጃት ከንቱሬ ቃምን ከምዙ ብዬ ከነፌሰት ቀዌለን ጅጅረን ብፉንጅሩ የደ ሞቱማን አመንታ ጉዳ ቀባ ይሰከነ ቃምን ፉዕልን ሞዮ ጅራ ጆላንቱማ ሴራ ከበቼ ትጠራን የረኮንን ብየከና ከፍረሙ ከን ያደማ ጅሩ ከራነ ጋራን ጋፊ ቀው ኢፈቴ ቀው ለፈታዬ ኡመተ ከኛል ደረሩ ከይሳ ከራከራነ ጋር ተከደይ ሞቱ ማዮም ወልወል ሳባናራ ዋን አዳ ገሬ ወይባቴፊ ቀላበር ያኒ ዋን ቢጂ ረምዋን ዱፉ ወከንድር ከነኑ ወዱ አን ቀለጨ ፍላለ ቀላን ከከብ ሲንጅሩ ጠላንቲ ሲፈጭ ፉናን ሲንጅሩ የጭቆት
ወሪ ሞቱ ማንሸኔ ጀሩ ወኪን ወራና ብልሽ ማሮሞ ፊንጀዳኒ ለፈቃሚ ሰደፋን ጅሩቲ ዱበና ዋን ጀዳን ቀቡ
ነይ ቃመ ተደፋ ቃማ ፈፋ ዋን ጀደሙ እንጅሩ እነም ከራነ ጋደን ቀፋው በርባድ ብየከነቲ ከራን ሳበናዳ ዋን ወርኩቱን ቀምኒ ቃምኒ ወራነ ከነገጌሳጁ ለማጀት በላገው መሌከን እኛ ከወከነሙ ዋን ፈትሬ ቀሙ እንጅሩ የሮቶክቶኮ ወሊመኩቱ ጅራ ከተቶታማ ጅራን ከናፊ አባኦ ወሊመኩን ሲሪ ሚታባኦ ጀቹን ወራ ከሌሰ ጋፊ ኦሮሞ ቡራራ ቀበተኒ ፎሮሞ ዳብተቲ ከፈላቱ ረኒዳ ይሳን ሞአረሞቱ ማወልን ገጌታ ጅራ መካዳዋ ወረደን ደይኒት ጅራ አከሶመት ሞከራ አደዳቲ ነው መተሳኒ ቢየሳኒ ቢከራ ከንጅራን ትጅሩ መካዳ በተናትን ከነገዱ አጠባጅት ጅራ ቃል ሂደት ከመዋተው መካሽዲያ ቀባቱ መታ መንከሳብ ጅፍቱ ዲዜ ከራነ ጋንደሌ ጋፊሳ ዲፈቹ አከደንተው ንጥቃው ተደፋፊ አፈፋው አንጀረሙ ከና ንቲ ከኒ ኢላል
imma kana laalchise deebi mootummaa bulchisa naannoo oromiyaa argachuuf gara waajiratti gaafatamaa kutaa kominikeeshinii oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bilbilaan argachuuf carraaqqiin irra deddeebee taasise milkoofne garuu obbo Haayiluun dhiyeenya kan gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti dhimma oromiyaa keessatti nagaa buusuu laalchise akkas jedhanii turan
humnikuun ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan waliin hoogganamu humna kasi hojini mootumman taa'ee dubbachuu hin danda'utu humna bittinnaa'ee rakkoo uumaa jiru waan ta'eef karaa nagaan harka akka kennatu malee humna waliin taa'amee mari'atamuu miti sadarkaa kanarra hin jiru dargaggoota karaa dogoraan humna kanatti makaman karaa nagaatti akka deebi'an jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa adoliin siinqee dhiibbaa adda addaa godhanii dargaggoonni baay'een karaa nagaatti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee ammas inni kun lammiilee nagaa irratti xiyyeeffatee bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee yeroo inni miidhaa qaqqabsiisu mul'ataa jira waan ta'eef kunis akka furmaata argatu karaan nagaa waamicha taasifame sun dinnaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Caasaa nageenyaa naannoo keenyaa qofa otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaas operaashinii babal'aa taasisaa jira. Kanaanis tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaniiru. Tarkaanfiin humna kanarratti fudhatamu cimeetitti fufaa jira.
Gama kaaniin pirezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gidduu dabre kan televiziyoona OBN waliin gaaffii deebii gaggeessaniin erga jijjiiramni argame as rakkoon Oromoo qawween hiikamu yookaan furamu akka hin jirre ibsanii gaaffiin Oromoo deebiin argatiin jiru yoo jiraates hojiif gochaan agarsiisuu barbaadaa jedhan. Garaagarummaa yaadaa yoo jiraate mariin hiikamu Oromiyaa keessatti rasaasni tokko akka dhuka'u mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa hin fedhu jedhan. Oromoo gidduutti dhiigi akka lola'us hin barbaannu kanaafis jedhan.
Nagaa Oromoo fidataanaan waan barbaachisu hunda gochuudhaaf mootummaa naannoo Oromiyaa qophaa'a. Hiikamus hin danda'ama jennee tamannan.
Sanaan ala waan jiruuf garuu qaamni nageenyaa kan federaalaas ta'ee naannoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufaa jedhan. Gama kaaniin waa'ee xalayaa ergamee kan akka gaafataman dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idil-Addunyaa obbo Odaa Tarbii yaada kennaniin.
Ibsa sana argineerra. Jalqabaas kaka'umsa akkasii diyaasporaa keessaa arguun baay'ee nu gammachiisa. Namni uummata isaaf yaadee inishiyaatiivii akkasii kaasuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Garuu akkasuma utuu jennuus waan tokko sirriitti akka uummanni isaaniif galu kan ibsuu barbaannu nuti karaa keenyaan nagaa takkaillee dinnee hin beeknu. Ibsa adda addarraa argamuu danda'ama. Kan nagaa sababa barbaadaa jiru nu miti sirnicha. Kun hubatamuu qaba jalqaba. Itti dabalee immoo nageenyi inni jedhamu nageenyi akka milkaa'uuf akka turuu fi akka itti marii seenan jira. Marii otuun seeniin dura confidence building measures yookaan afaan Oromootiin waan walamantaa nu gidduu guddisuu danda'u waanta akkasii duraan godhamuu qaba. Sun maal akka ta'an yeroo adda addaa ibsineerraa ammuma itti dabaluu fi jalqaba fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamu paartiin siyaasaa akkuma mirga isaanii Oromiyaa keessa socho'u itti dabalee dhukaasni ulaagaa tokko malee akka dhaabatu qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka dhiyaatu yoo marii sana seennee walii galtee tokkorra dhufne walii galteen sun akka milkaa'uuf haala kan mijeessan amma malee booda gaabbuun hin ta'u. Gufuu ta'e nageenyaa fi sirnichumadha. Sirnichi yoo barbaade dhuguma Oromiyaan nagaa barbaada. Uummanni Oromoo rakkataa jira. Dararaa adda adda argaa jira. Kanaafi kun haa dhaabatu. Nageenya sun dhugaa yoo barbaade waan inni gochuu qabu illee beekna. Garuu kan nuun argaa jirru kan xiqqoo tokko gaaffii nutti ta'u yeroo yerootti sababa adda adda baasa. Waboo kan wajjinii mari'annaa. Waboo sadiitu jira. Qoqqoodameera maal goonaa? Maadha kunii akka waan isaan nageenya buusuu yaalanii eenyutti dubbannaa jedhanii waan wallaalaniif.
Hordoftoota keenyaa keessummoota koo mara galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Hordoftoota keenya guutummaa qophii kana karaa feesbuukiitii fi marsariitii keenya irratti argachuu akka dandeessanii isin hubachiifna. Kanuma jechuun jedhu. Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatu nu ergaa karaa feesbuukii, tiwuutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa waan waajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna.